Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 14 icyaha cya Sodomu na Gomora. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 19. Mu midugudu yo mu kibaya cya Yorodani, Sodomo yari nka yango by'Uwiteka. Itangiriro igice cya 13 umurongo wa 10. Yararumbukaga kandi yari nziza. Imirima yaho yagiraga umusaruro mwinshi kandi imikumbi n'amashyo byahoraga ku misozi ikikije icyo kibaya. Ubukorikori n'ubucuruzi byazaniraga uwo mudugudu wari ufite ubwibone umutungo mwinshi cyane. Ubutunzi bwo mu burasirazuba nibwo bwarimbishaga ingoro zawo, kandi abacuruzi bazanaga ibigega by'ibicuruzwa by'agaciro kenshi ku masoko yawo. Abantu ntibavunikaga ari mu bitekerezo cyangwa mu mirimo, kuko icyo umuntu yakeneraga cyose yakibonaga. Kuba imburamukoro no kugira ubutunzi bituma umutima utigeze ubabazwa n'ubukene cyangwa agahinda winangira. Abantu birunduriye mu irari, dore iki nicyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomo: ubwibone n'ibyo kurya byinshi n'ubukire bwe n'ubw'abakobwa be, kandi ntiyakomezaga ukuboko kw'abakene n'indushyi. Bari abirasi maze bakorera ibizira imbere yanjye, nuko mbibonye mpera ko mbakuraho. Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 49 kugeza ku wa 50. Nta gihe Satani arushaho gusohoza imigambi ye nk'iyo asanze abantu bakora ubusa. I Sodomo bari baratwawe n'ibirori, kwinezeza, kurya n'ubusinzi. Harangwaga irari ribi cyane. Ku mugaragaro abantu basuzuguraga Imana n'amategeko yayo, kandi bagashimishwa n'urugomo. Nubwo bari bafite icyitegererezo cy'abantu babayeho mbere y'umwuzure, kandi bakaba bari bazirimbuka ryabo, bakurikiye inzira isa n'iyabo yo gukiranirwa. Igihe Loti yimukiraga i Sodomu, ubugizi bwa nabi bwari butarakwira isi yose, kandi kubw'imbabazi z'Imana yemeraga yuko bavirwa n'izuba kandi badakiranuka. I Sodomu nta wari utazi Aburahamu, kandi uburyo yaneshejemo ingabo zamurushaga imbaraga cyane byatangaje abantu. Nta muntu utari uzi yuko imbaraga y'Imana yamuhaye kunesha. Umutima we w'umurava waziraga inarijye utaragirwaga n'abantu b'i Sodomo, kuko bo bahoraga bishakira inyungu zabo, wari ikindi gihamya cyerekana yuko idini yubahaga yasumbaga ayandi yose. Imana yavuganaga n'abo bantu ikoresheje uburinzi bwayo, ariko urumuri ruheruka barwanze nk'izindi muri zarubanjirije. Ubwo rero ijoro rya nyuma ryari i Sodomo ryari ryegereje, ariko abantu ntibabimenye. Igihe abamarayika bari bageze hafi bafite ubutumwa bwo kurimbura, abantu barotaga ubukungu n'umunezero. Umunsi uheruka wari nk'iyindi yose yazaga igahita. Igihugu cy'ubwiza butagira akagero cyavirwaga n'imirasire y'izuba ryarengaga. Hari urujya n'uruza rw'abashakaga kwinezeza muri iyo saha. Mukabwibwi nimugoroba nibwo babonye abashyitsi babiri baza babasanga, ndetse bari bageze hafi y'amarembo y'umurwa. Nta n'umwe washoboye kumenya yuko abo bagenzi bari intumwa zikomeye z'iteka ryari ryaciwe n'Imana. Abo bantu benshi batagira icyo bitayeho ntibigeze barota na gato yuko uko bakiriye izo ntumwa zivuye mu ijuru iryo joro bari bugere ku iherezo ry'ibibi byabo, aribyo byarimbuye umurwa wabo. Ariko umugabo umwe agirira abo banyamahanga impuhwe, maze abasaba kwinjira mu rugo iwe. Loti ntiyari abazi neza, ariko yari asanganywe ikinyabupfura no kwakira abashyitsi neza ibyigisho yari yarigiye kuri Aburahamu. Iyo ataba yarimenyereje umutima w'ubugiraneza, aba yaragumye aho akarimburanwa na Sodomo. Ingo nyinshi kubwo kutakira abantu batazi baba birukanye intumwa y'Imana yajyaga kuba ibazaniye imigisha. Imirimo idasiba yo kwitanga itarimo uburyarya, ikoranywe umunezero n'umutima ushaka, inezeza Imana. Abonye uburyo abashyitsi batakirwaga neza i Sodomo, Loti yayigize imwe mu nshingano ze kubarinda abakirira mu rugo rwe. Yari yicaye ku irembo ubwo abo bagenzi bazaga bamugana, hanyuma arahaguruka ngo abasanganire, maze arunama n'ikinyabupfura arababwira ati: ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buki. Bashaka kwanga baravuga bati: oya, turarara mu nzira buki. Bari bagamije ibintu bibiri ubwo bamusubizaga batyo: kugerageza ukuri kwa Loti no kwerekana ko ntacyo bari bazi cyerekeye imico y'abantu b'i Sodomo, ko bumvaga ntacyo bajyaga kuba bagumye mu nzira nijoro. Ariko Loti akomeza kubinginga kugeza ubwo bajyanye nawe mu nzu. Gushidikanya kwabo no kubinginga kwe byatumye abantu bababona barabitegereza, maze batararyama haza abantu benshi b'ibyigomeke bagota iyo nzu. Bari benshi, abasore n'abagabo bakuru bitwaye kimwe, bose bafite umuriro w'irari ribi cyane. Abo bashyitsi bari bamaze kubaririza ibyerekeye imico y'uwo murwa, nuko bumva urusaku rw'ibyo byigomeke bisaba yuko abo bashyitsi baboherereza hanze. Loti ajya hanze kugira ngo abinginge, maze aravuga ati: bene data, ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Yakoresheje bene data ashatse kuvuga abaturanyi be yizeye ko bamwumvira, ariko umujinya wabo wahindutse nk'urusaku rw'inkubi y'umuyaga. Basuzuguye Loti ndetse bamutera ubwoba yuko we bari bumugirire nabi kuruta abo bashyitsi. Bajyaga kumutanyaguza iyo abo bamarayika b'Imana batabamukiza. Abo bantu bari bazanye ubutumwa buvuye mu ijuru basingiriza Lot amaboko bamwinjiza mu nzu bakinguruje. Batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Iyo badafatwa n'ubuhumyi bw'ikubye inshuro ebyiri kandi ngo bagire n'umutima unangiye, igihano Imana yari ibahaye cyajyaga gutuma bava mu bibi bakoraga. Muri iryo joro riheruka nta byaha bakoze biruta ibyo bari basanzwe bakora, ariko imbabazi basuzuguye igihe kirekire noneho zari zirangiye. Umuriro wo guhora kw'Imana wendaga gukongezwa. Abamarayika bahishurira Lot umugambi w'urugendo rwabo. Tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Abo bashyitsi Lot yari yagerageje kurwanaho noneho nibo bamusezeranyije kumurinda, kandi ab'urugo rwe bose nawe bagombaga guhungana bakava muri uwo mudugudu w'inkozi z'ibibi. Icyo gitero cyari kinaniwe gisubiyeyo, maze Lot arasohoka ajya kuburira abana be. Nimuhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko barisekeye bavuga ngo afite ubwoba budafite aho bushingiye. Abakobwa be babuzwa n'abagabo babo. Nta babonaga ikimenyetso kigaragaza ibyo byago. Bari bafite ubutunzi bwinshi cyane, ntibizere yuko bishoboka ko Sodomu yari nziza cyane yarimburwa. Lot asubira imuhira afite agahinda, maze avuga igitekerezo cy'uko bamunaniye. Nuko abamarayika bamubwira gukura mu mudugudu umugore we n'abakobwa be bari bakiri mu nzu. Ariko Lot arazarira. Ntiyari azi neza ibibi biteye isoni byakorerwaga muri uwo mudugudu mubi. Ntiyamenye neza ko byari ngombwa yuko Imana ihaciraho iteka kugira ngo ikureho icyaha. Bamwe mu bana be bagumye i Sodomu, maze igitekerezo cyo gusiga abo bakundaga cyane mu isi gisa nk'aho kigiye kumucogoza. Byari bikomeye gusiga urugo rwe rwari rumeze neza cyane n'ubutunzi bwe bwose yari yarakoreye mu mibereho ye yose, maze akagenda akaba inzererezi y'impirahizi. Akomeza kuzarira kuko yari afite agahinda. Ariko iyo abamarayika batahaba bose bajyaga kurimbuka. Nuko izo ntumwa zari zivuye mu ijuru zifata amaboko we n'umugore we n'abakobwa be babiri zibasohora mu mudugudu. Mu midugudu yose y'icyo kibaya ndetse n'abantu cumi bakiranuka ntibari bahabonetse. Ariko kubwo gusubiza amasengesho y'uwo mukambwe Aburahamu, umuntu umwe wubahaga Imana yaruwe muri uko kurimbuka. Itegeko ryatanganywe imbaraga iteye ubwoba. Hunga udapfa, ntureba inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya. Hungira ku musozi utarimbuka. Kureba gato uwo mudugudu, gutinda umwanya muto, kwicuza ko bagiye gusiga urugo rwiza nk'urwo byajyaga kubaviramo urupfu. Umujinya w'iteka ry'Imana wari utegereje gusa yuko izo mpunzi ziteye agahinda zibanza guhunga. Ariko Lot ashobewe kandi afite ubwoba bwinshi, abinginga ababwira yuko atabashije gukora ibyo ategetswe. Kubwo gutura muri uwo mudugudu wari wuzuyemo gukiranirwa, kwizera kwe kwari kwaragabanyutse. Umwami w'ijuru yari ku ruhande rwe, ariko atakambira gukiza ubugingo bwe nk'aho Imana yari yaramukunze urukundo nk'urwo itari igikomeje kumurinda. Yari akwiriye kwirundurira mu maboko y'iyo ntumwa y'Imana akayiringira wese. Dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungiraho kandi ni muto. Reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Sowari ntiyari kure y'i Sodomu, kandi naho hari huzuye ubugizi bwa nabi hagombaga kurimbuka. Ariko Lot asaba yuko ho harokoka kuko hari hato. Arabyemererwa. Uwiteka mwizeza atya ati, dore kubyo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Yongera kubwirwa kugira bwangu kuko umujinya wari ugiye gutera watinda gutera ariko akanya gato. Ariko umwe mu mpunzi arahindukira areba uwo mudugudu urimbuka, maze ahinduka urwibutso rw'iteka ry'Imana. Iyo Lot ubwo acisha mukuru agahungira ku misozi nta jambo na rimwe avuze ry'urwitwazo n'umugore we yajyaga gushobora gukira. Urugero rwa Lot rwajyaga kumukiza icyaha cyamuhitanye. Ariko kuzarira kwa Lot kwatumye nawe ajenjeka ijambo ry'imburo y'Imana. Nubwo ku mubiri yari mu kibaya, ariko umutima we womase kuri Sodomu maze arimbukana nayo, yigometse ku Mana kuko iteka ryayo ryacirwaga ku bintu bye n'abana be bari barimbutse. Yumvise ahanwe bikomeye kuko ubutunzi bwose yari yarakoreye imyaka n'imyaka yagombaga kubureka bukarimburwa. Aho gushimira Imana byimazeyo yuko arokotse, yihaye kureba inyuma, yifuza kuba nk'abanzi imiburo y'Imana. Hari abakristo bavuga ngo sinitaye ku gukizwa keretse mugenzi wanjye n'abana banjye bakijijwe. Bumva ko ijuru ritaba ijuru abo bakunda cyane badahari. Ariko se abameze batyo baba bibagiwe yuko urukundo no kuba indahemuka bagirira Umuremyi n'Umukiza wabo ari byo bibahuza nawe mu buryo bukomeye. Mbese tuzanga Umukiza wacu kuko inshuti zacu zamwanze? Kristo yatanze ikiguzi kitagira uko kingana kugira ngo dukizwe, kandi nta uza agaciro kacyo uzasuzugura imbabazi z'Imana nk'uko abandi babigira. Kubona abandi batita kubyibabwira byari bikwiriye kurushaho kudukangurira kuyikunda kugira ngo twubahe Imana kandi dufashe abo dushoboye bose kwemera urukundo rwayo. Lot agera i Sowari izuba rirashe. Imirasire y'izuba ya mu gitondo yasaga nk'aho yerekana gusa amajyambere n'amahoro muri iyo midugudu y'icyo kibaya. urujya n'uruza ruratangira aho mu midugudu abantu bacaga mu nzira zitari zimwe bagamije gukora imirimo cyangwa umunezero by'uwo munsi. Abakwe ba Loti basekaga ubwoba n'imiburo by'umusaza wari ufite ubwenge buke bunaniwe. Ako kanya ari ntawe ubyiteguye, haza umuyaga mwinshi wakubitaga nk'inkuba mu kirere kitagira gacu. Uwiteka gusha amazuku n'umuriro kuri iyo midugudu n'icyo kibaya. Ingoro n'insengero, amazu y'agaciro kanini, imirima y'uburabyo n'iy'imizabibu, byose bitsembanwa n'abantu benshi binezezaga gusa, ndetse akaba aribo bari baraye bagiriye urugomo intumwa z'Imana. Hazamutse umwotsi usa n'uwitanura rinini cyane. Ikibaya cyiza cy'isidi mu gihinduka ikidaturwa kibera abantu b'ibihe byose akabarore yuko nta kabuza Imana izaciraho iteka uwica amategeko. Hari ibyaha bikomeye kuruta ibyarimbuje Sodomu ni Gomora. Abumva kurarika k'ubutumwa bwiza bubahamagarira kwihana ntibabyiteho barusha icyaha abantu bari batuye Sodomu. Ibyabaye Sodomu ni ubutumwa bw'imbuzi bw'ukuri butabwirwa abakora ibyaha bigaragara gusa, ahubwo n'abakerensa umucyo n'amahirwe byavuye mu ijuru. Umukiza ahora ategereje abakira urukundo n'imbabazi bye, afite impuhwe ziruta iz'umubyeyi wo kwisagirira umwana we wacumuye ashaka kumubabarira. Nimungarukire, nanjye ndabagarukira. Maraki igice cya gatatu umurongo wa karindwi. Ariko umuntu nakomeza kwanga urwo rukundo rwuzuye impuhwe, amaherezo azasigara mu mwijima. Umutima umaze igihe kirekire utita ku mbabazi z'Imana, winangira mu byaha maze ukaba utagishoboye gukoreshwa n'ubuntu bw'Imana. Ku munsi w'amateka, Imana izashobora kwihanganira iyo midugudu yo muri icyo kibaya kuruta uko izihanganira abantu bamenye urukundo rwa Kristo ariko bakanga bagahindukirira ibinezeza by'ibyaha. Mu bitabo byo mu ijuru handitswemo gukiranirwa kw'amahanga, kw'imiryango n'uko umuntu wese. Guhamagarirwa kwihana n'imbabazi bishobora gutangwa, ariko igihe kizagera ubwo bizaba birangiye. Umutima w'umuntu wamaze guhitamo, ibyo yahisemo nibyo bizamubaho. Hanyuma ikimenyetso kizatangwa ubwo iteka rizacibwa, abantu bakabona ibibakwiriye. Muri iki gihe abanyadini bakerensheje imbabazi z'Imana. Abantu benshi bahinyura amategeko kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Matayo igice cya 15 umurongo wa 9. Mu matorero menshi harimo ubuhemu. Si uguhemuka nk'uko iryo jambo risobanurwa guhakana Bibiliya ku mugaragaro, ariko ni uguhemuka gukerensa kwizera kuvugwa muri Bibiliya nk'uko Imana yabihishuye. Gukiranuka ngombwa kwasimbuwe no kuzuza umuhango. Ku bw'iyo mpamvu, gutezuka ku Mana no gukabya mu byerekeye ijambo ryayo biraganje. Kristo yaravuze ati, no mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Luka igice cya 17 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Isi irihuta igana ku kurimbuka. Umukiza wacu yaravuze ati, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivuto no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose, umeze nk'umutego kubahora bashakisha iby'iyi si bose. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Luka igice cya 21 umurongo wa 34 kugeza kwa 36. Sodomu itararimburwa, Imana yoherereje Loti ubu butumwa ngo hunga udapfa. Iryo jwi ry'imbuzi ni naryo ryumvikanye Yerusalemu itararimburwa. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenya yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire. Luka igice cya 21 umurongo wa 20-21. Ntibakwiriye gutindiganya, ahubwo bakwiriye guhunga. Habayeho gusohoka biyemeje gutandukana n'inkozi z'ibibi bahunga urupfu. Nk'uko byabaye mu minsi ya Nowa, niko byabaye mu gihe cya Loti, ni nako byabaye mu gihe cy'intumwa Yerusalemu igiye kurimbuka. Kandi niko bizaba mu minsi iheruka. Nanone ijwi ry'Imana rirumvikana ryingingira abantu bayo kwitandukanya no gukiranirwa kuri hose. Gukora nabi no gutezuka ku Mana mu minsi iheruka byeretswe umuhanuzi Yohana mu nzozi zerekeye Babuloni, wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 18. Utararimburwa mu ijuru hazava ijwi rihamagara riti, ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4. Nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa na Loti, ntabwo Imana izemera yuko abantu basubira inyuma gutwara ubutunzi bw'isi. Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Abantu bararota amajyambere n'amahoro. Benshi baravuga bati amahoro n'umutekano, naho ijuru ritangaza yuko umunyabyaha yenda kurimbuka. Irayiri burimbuke, imidugudu y'icyo kibaya yigaraganjije mu kwinezeza kandi kerensa imiburo y'intumwa y'Imana. Ariko iryo joro urugi rw'imbabazi rwarakinzwe burundu, dukingirana abaturage b'i Sodomu batagira icyo bitaho. Imana ntizemera guhora isuzugurwa. Umugabane munini w'abaturage b'isi uzanga imbabazi z'Imana maze barimbuke burundu. Ariko abazumvira imiburo bazatura mu rwihisho rw'isumba byose kandi bazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere. Hadashize igihe kirekire Sowari irakongoka nk'uko Imana yari yarabigenye. Loti ajya mu misozi maze atura mu buvumo. Ariko umuvumo w'Isodomu wamukurikiranyeyo. Imyifatire mibi y'abakobwa be yari ingaruka yo kubana n'inkozi z'ibibi zaho hantu hari habi cyane. Loti yari yarahisemo Sodomu kubera ibinezeza n'inyungu byaho, ariko yari yarakomeje kubaha Imana mu mutima we. Amaherezo yarakijijwe nk'umushimu ukuwe mu muriro, ariko nta bintu yari afite. Yari yarapfushije umugore we n'abana be, yatuye mu buvumo kandi yavugwaga nabi mu zabukuru. Kandi ntiyasigiye isi ubwoko bw'abakiranutsi, ahubwo amahanga abiri yamukomotseho yasengaga ibigirwamana, yanga Imana, arwanya abantu bayo, kugeza ubwo igikombe cyabo cyo gukiranirwa kimaze kuzura bararimburwa. Mbega ngo intambwe imwe y'ubupfapfa iragira ingaruka ziteye ubwoba. Ntukarushywe no gushaka ubutunzi, ihebere bwa bwenge bwawe. Urarikira indamu ateza urugo rw'imidugararo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Imigani igice cya 23 umurongo wa 4 n'igice cya 15 umurongo wa 27 n'urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 9. Ubwo Loti yageraga i Sodomu yari yiteguye byimaze yo kwirinda gukiranirwa no gutegeka ab'inzu ye kumukurikiza, ariko ntiyabishobora. Ingaruka turazibona. Nka Loti, abantu benshi babona abana babo bahona maze bagashobora gukiza ubugingo bwabo gusa. Imihati yose bagize mu mibereho yabo ibipfuye ubusa, baba baratsinzwe bikabije. Iyo barera abana babo babigisha ubwenge nyakuri, abo bana bajyaga kugira ubukire buke bw'isi, ariko bakaba bizeye kuzahabwa ubugingo buhoraho. Umurage Imana yasezeranye ntabwo uri muri iyi si. Ku byerekeye Aburahamu, kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranyijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo basezeranyijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Tugomba gutura nk'abasuhuke ndetse tukaba nk'abashyitsi hano, niba tuzabona gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo yo mu ijuru. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 9, uwa 10 n'uwa 16.